never.
Wewe
tunawapachika dozi.
Yeah, yeah, yeah.
Tunawapachika dozi. Yeah, 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 yeah. Tunawapachika dozi.
Tunawapa, tunawapa dozi. Tunawapa,
tunawapachika dozi.
Tunawapa, tunawapa dozi.
Tunawapachika dozi.
Katoa, chumba kaoa, amo. Machawa kangoa, taki kuboa, amo. Kipinde na lia, wengu alimbeza. Kilicho tokea, kina uomiza. Wanaona haya, mefanya vibaya. Wametamba tamba, mekanyaga miwaya. Bichupi mikubwa, inawapaya pwaya. Pusha lete munde, nitembeze
faya. Tunawapachika dozi. Yeah. Tunawapachika dozi.
Kwa Kajala na miamora panta tulia kwa Paula. Oya wauni, Paula anapenza mimi. Amoka toa renji minatoa rambokini. Kwa kitembeza dozi, mixa na makonzi. Wanachonga sana lakini awa kuwezi.
Tunda wapachika dozi, 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 yeah, yeah. Tunda wapachika dozi, 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 yeah, yeah.
Tunda wapachika dozi, dozi, yeah. Tunda wapachika dozi.
Au ensemble insistwani shombe shombe sura ya mama nyamwezi chotjala albino afrikasti. Oh yeah, nyani
never, never, never.
Wait, wait.
This is a hip hop. My mom see it's coming up. Music detects.